It's the kids, baby.
Pochi 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 pochi, zinateka kina sofi 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 sofi. Ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki, kisa kitu noti 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 noti.
Nguo zao za mitoko mina shindia, wakiomba foto na wavimbia. Pesa nyingi na hesabu adina sinzia, na padiri flow mbaka India.
Pochka harde na choshka hega na tarka enera meri. Poch mapene he, anka he, mavumbar ka he. Ale poch ka harne ne josh ka he, ganar kar ka he ne ramer. Poch mapene he, anka he, mavumbar ka he.
Pochinene, pochinene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochinene, pochinene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochinene, pochinene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, nimedunga koti, mfuko ni noti mingi. Pochi nene, buda si soti na misi kosi ene. Pochi nene, kame ni dosi na nina donsi seme. Pochi nene, kama una kopi nilikuwa na dosi kinenge. Pochi mefuneka na kikoi, nivele sitaki kushare. Na kama simu si ya vani boy, buda sitaki kungea. Mzea, zangu hata mizi ya gusi. Yeah, kitaka na za kukumangia bibi ya rusi.
Now who could have done it better if not for this one fella. I make it rain, the girls getting wet, man, I'm one hella. For dawn, yeah, I'm a dawn, get your umbrella. My city already calling me Papa Mandela.
Can a nigga ball in peace? Cause everyday calls increase. Now either the favor on attacker, but since I do a talk is cheap, I don't fuck with the fakes. I've been in the business for a minute, my nigga, I'm trying to cop me a rate. So stop with the hate, ain't nobody blocking my way. Hush if you got nothing to say.
Señorita, nice to meet ya, what's your name, Teresa? She Puerto Rican and she wouldn't mind to be my chica.
Ni party VIP, aina tavurugu. Kila mtu anandinga, I'm the tax bugu. Mpe moja moto, moja fugu fugu. Pesa kwenye bank account, sina za kibubu.
Ushapata sarum right now, dede shada strum right now.
Gucci gang,
aina fat fam right now. Fra kama tumu kwenye, Christmas, Merry. Zilla looking good, I'm sharp, I'm very.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, dili nene, yeah. Squeezy nite mangi nauza mpaka masenene. They talking shit, nipo nasa kama pene. Swezi kuimba visingeli, but you know this pussy nene,
yeah.
They hoping I will fall, but I won't stop.
Can't stop.
They know they can't cope, so they join now,
yeah.
Told you it's a marathon, y'all didn't believe now.
Believe.
But wait until I bring a Grammy in this bitch now.
The goddess is,
nene. The crown is,
nene.
The vision is,
nene.
Everything I do is,
nene.
My ride is,
nene.
My team is,
nene.
Laughing headed to the bank, cause I know that,
yeah.
Bitch nene.
Wakizingua mimi nakata umeme. Mana mimi ndo kijukuwa mtume.
Business.
Yeah, straight from Mbene. Bada ara ara M, nyache nane nane. Maswaga ya Tanga homie, uu tate nane. Na izo ni moja tu, hakuna mwingine.
Wacha we
Mbea City boy, Mbea City nigga. And you know my nickname, yeah, they call me Jigga. Bear City boy, Bear City nigga. Wanoko wote blah blah, my finger on the trigger. Pochi nene aka pochi pochi kibonge. So dagaa pochi 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 kuku na tonge.
Pochi nene nkiwa club na ma gang 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 gang. Usombe nkiwa mtibwa do ma teng 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 teng,
yeah.
Nacho kifanya in the real sezani ni giza. Kama mapene ni nayo ikisha agiza. Mana pochi nene nimejaa mapene. Pene 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 pene. Kama muaya na kula senene. Nene 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 nene. Dada zao zikabla kinona na pochi. Kinachofata kutona miguu na mini.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, but
kata mande mpaka mande. Pochi meja madola hadi na kaupande. So mpaka Friday si daily tuna shangwe. We kwaone mpambe la mina waita wanangwe.
Pochi limejadi kuinuka na itaji jeki. Michizo matumizi chizi lekosa cheti.
Eti mtani wana nitaba hili feki. Wana heti mila mekina wala sito sheki.
Unene mwana kwa simalike kwe pochi nene pashida ni poke ha? Linga gatele numwendo pata rifuja kumiako ni poke poke. Dola 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 buchi ngumba bomonya ngati biskuti. Gana nyumba jama kuti ne pochi nene nguka na ngati.
Nikakeda wati nipade kabundu gundu na kida tu chapo zungu zungu. Nalide fijo kutusi angatele ngatele makamu wangu wangu. Pochi nene linga uli najo weko na findu findu. Kuronda fesa fyangu fyangu weko ronda pochi jangu jangu.
Fun boy, best city to the world. SUK is my man. I see you. You know we flexing, huh? When you get pepper money, you step in the name of fun. We got pepper, pushing in it. Everybody got moolah, man. Yeah. SUK is a see you. I know what you're doing, boy. You know we don't play around this time. Come on.